사주만 말로 원테 거두부터 옹게테 거머로 미비먹이테 거니 옹게가토 머로 바바 마찰로 거니 헤라 마르냐 사주와 헤라게 헤리 옹게 로지두터 헤라 마 옹게 기코 와바코 니기 예수 냐까지 너네 베르니
Duongi pakono nerudwa, ninge mono yun duong pile. Wanda wakenya no ducho, nyakajino neberne. Wono ne wono mosiko, oroko jidu chokome. Ere ehera madieri, ohero jidu choche. Nyakajinone berne Wono ne wono mosiko Oroko jidu chokome Ere ehera madieri Ohero jidu choche
Kante oyudo wala lericho Yesu no biro mogolo wa eto Mano doko era modiero ngeyo Ne wasel alto Yesu no yudo wa kendo
Wanda pake okinyigo nyambu Kataka wa wok bende kwa duogo Kataka wa chemo bende wa metu Nyaka jinone berne
Nyaki pakono nerudwa Nyinge muno yundwa mpile Wanda wakenda no ducho Nyaka jinone berne Siko oroko jidu chokome Ere ehera madieri ohero jidu choche
Era mari yesu kelo more chunywa Ihero joricho to imungiricho To ningamo yekuo mibende kiklal To obet gigi manomo siko manyaka chieng Biwate komarna mui Omwagi roho mari male Satan, tekoni mondo nere Wapaki nyaka jino neberdi Yesu
Tuangi pakono nerudwa Nyinge mono yundo mpile Wanda wakenda no ducho Nyaka jino neberne Wono ne wono mosiko Oroko jidu chokome Ere ehera madieri Ohero jidu
Kataka waneno chandro keping Wangeyo ni inkodwa abile Wamor ni isesingo Inibetkodwa nyaka gikopi
Wangetongi mawa tutoko humi
Iwenwa richo wabende ipodwa
Imi wateko walori richo
Wanadendi jingi nyaka jino neberni
Duongi pakono nerudwa Nyakajinone berne Wono ne wono mosiko Oroko jidu chokome Ere ehera madieri Ohero jidu choche Biuru wapake Malaika sende Wono ne madu mosiko Ene moromo Oh, yudi
to biuru
biuru wa pake o
mabanga
malaika bendewe
malaika
wanone madongo siko ebe morombo adenda wimba ebolo
wimba
ya kale masibe wakapuru uruwa bile ninge mondo yu Oh,